Prince Kevin on the track.
Dize moye
Vipa Bank Records.
Biji dai dai Ilo liko pita Hali yangu machau chau Penzo nanitisha Natahadharisha Penzi langu jina Siku kupa visa We hadi yangu vunja Wende wangu Bayu wayu Bayu wayu Jinzu unatingiza wende wangu Bayu wayu Bayu wayu Ki unatingiza wende wangu Bayu wayu Bayu wayu Jinzu unatingiza wende wangu Bayu wayu Bayu wayu Ki unatingiza God can give you the one you desire Kima penzi wanicheza kana kwamba mie kwaya Hadi zangu mie zinagonga mwamba jungu Kama mwewe tuambatane Hadharani tusigombane Majirani waje waone Aibu tuifichane Natamani niwe huru hila zako za kunguru Kima wazo na nidhuru Kama vita vya panzi furaya kunguru Tajitia kitanzi na we uwe huru Ila nakupa mtima kweli Usije ni maliza Nakupa mtima kweli Usije ni maliza Wendo wangu Bayu wayu, bayu wayu Jinzu unatingiza wendo wangu Bayu wayu, bayu wayu Jibu unatingiza wendo wangu Bayu wayu, bayu wayu Jinzu unatingiza wendo wangu Bayu wayu, bayu wayu Jibu unatingiza Nakubali wito, yako mambo nakata Ya, yeah, we, uliji dai dai, dai dai Mambo na nipenda Galau lau Ni hada Asura zangu kibahari meli kubwa na dondosha Nawe kwangu kangalawa hutanipa baba isho Penzi ni vita uwezi nitisha kwa yule na yempenda Penzi wangu ni shida nisipolalisha hawezi kajipinda Kila siku ya wiki Minasali kwa dhiki Penzi wangu sadiki Kwamba ipo siku yangu Nikomeshe machozi kulia Na wangu mtima tulia Itachoka kuyavumilia Yale yote ulio nambia